umana wa mama ne tata lera sajja kudde
Koze chironji nolete chimyula teyongete ko kakati tucha chanja ofunye chitiwa munange ero chigwana na foto weseze chitiwa tuliva sanyufu nyonyo webare
wana wa mama netate
omwano yo Tusabe muzale na balongo abazadde bagambye basanyufu era babasabira mu bulungi ne mubi mu lugendo lwamwe mubenga bumu na mukama kuma Kulike chikoma